Eden tawda yamde joy jabbar kamintaji chapande tati dande studio kalangu ketino kibaruji mwode fulfulde Omar Hama janganto do masinaji Isa Lawali nani kwe kibaruji. Balde majum ni do enda mbien der lady made a Niger funo foti wulare ena tawa andermu mingartana onko derketer kawjido fila sarusi eto ndiele kenduli on famini do majum. Nembe chapando na yo haip e kampe mweni kwenye upo ilo udaat e hepa emu nde region doso yerno sarusi kajiru fila chela nimpe omfaminiri enope kojira te dengal farto nyauto lmape mingarta na ondo majum yew tereme mpindino hande yatana na hala anoi reupe uro kara ndere bobo yi ngodiri nongolira hejirde kwa emudu yeru no kadijibu wii kore jamirte modo yerno kalirno de ni e der ko e kibaruji mede balde majjuni ko bibbe leydi ni jerno don kawra e wulare ko lati der leydi din fu no foti dun tawa yerno jom e andal do filla eto ndiele e kenduli pammeniri ngo wul wulodu no wodi basi ko wawi rimande harto cellal balli nimbe no kaccella lawan gabtia ardido saruska jido filla eto ndiele e kenduli der leydi ko famini Hassan Nour Abdourahman.
No prévision cette année justement.
De lisa momingat itande hikka oni wululo no dud an sanne dina du bitit yito. Der balde garoje deda eterde wululo yotto to fala soji didi e nay. Ba ko dum du hana ko dud no sanne. Amma salasi bama sa dum no beido yade fu hunde non ko torwan himbe sanne. Der lewru avril e mai jamma e nyaloma no tawire wululo sanne le wakkatiji di no hani nido yara diyam ko duudi towna bandumu dundu no hani chukabe e nayebe hawje fawoda handa sani jomun donde ko hokke diyam yara gollobe der nangi no hani heba to sori wada gollemu gam hunde non ko no wadda sadorma farcel dal balli
bonne sensation beaucoup plus importante.
Ela wangal e jatana tende nde region doso to nyawbo e low dade ko wite menenjite no tokkiti nangude nimbe yerno sarus kajude cellal balli yimbe region on famminiri ko watto nimbe chapande nayo kambe woni ko heba kesum wondube e ngu nyawu nangude jalande hande nde ko watto nimbe nogayo kambe fadda lokoto rore no nyawte no mutari Hamidu ardido sigila e filla habaruji der osarusi famini nan hadizasa
wantan satan de shude
jeddire fittine min kebi himbe be janda be min goni minen gatti gokka ko nyawu o lowu dan nokko inditra menangit nomi lasibi jeddire wittine der luktorore wuro doso no wada himbe sappo dido kebidabe nyawgu deni eto nyawgu latake gonga to minen miija ko sadama no wodi farrabo nyawgu denne deni dabareji lobbi kebaka law fu nyawgu rabo bun no wawi duudi no wada himbe chapande naw be janta kambe gonno sawre be jahay be garta amma jom urata sukabe no gaw gombe no pukki no sawre do ndel doktorode lamdo yettama min kibi balla ko gomnati he ballobe kawji be fi cellal bi adama
busakan wannan cutal
nani mbie der andinore de secretariat minister hawjinde cellal bibbe leydi Niger wadi wurtinde no gay e jetati lewru mars dubu jinaaji didi e no gay e nay andini wiide nimbe kidno e nyaw wi'etengu la sano ni ano wulwula non to enda ko tawa der leydi Nigeria faato dun tabintini ko atta nimbe keme jeego e chapande jeetato e dido ko tabintina be kayno wondi e nyangu dun wari nimbe hamre e noga e jeetato noga e jeddo gon fimun no sati e der de andinore de ministere wadi du no jama yaade e sengoji dun fu dun tinno hinnade e ngu nyaw fara narugol bibbe leydi Niger e Nigeria kanjum wadi ko mbi'e ngu nyaw wi'etengu la sadu no nyaw non waawugo hebede yaadi e domi e nemaaji mane kulle fu de domi mbaawi mende mane chalbe mudu nani faawade joni bi'en kenga e der habaruji meden en kali e wiide ko jangobe universite Agadez dubbe kambe woni ko nyaami nyamdu latindu dun yara na ko be jara der hopital mangal gar region Agadez yerno syndicat jangobe famene yerdu nim no bi'en ardido sarus kawjido jalla nimbe der loktorore hopital mangal gal faminiri wi nangude chapande tati lewru mars yaade chapande tati ego mudun kwato jangobe universite sappo e tati njara ander orpitala mangangal kolati befube ndanyi jambali mape benjo fama. Nani mbiya lele tarakadiru na jamma na ngoto kepteto nder hitande lele urusu mayere nder balde sappo chaki torre to alsila mepe dunata tefude ya famue edewa la alla. Umma kaltume dawda debo moji bobaje toto nani kofamin hawa usuman do o jamma lele tarakadiru.
Shiri ra lele tulkadari
dari jamma lele tulkadiru jamma goto no ko hebeti der hitane der lewru suma yere der balde sappo chakitidi ko wawte tefede der jamma nogay e go'o na nogay e tati na nogay e joy na nogay e jeddi ko filla der hadisiji kewdi ko wodi sembe kebol mun woni der jamma nogay e jeddi na nogay e jenai neddo wada dewal Allah der jamma on do no wodi baraje sanne no Aisha radiyallahu anhuma wi annabijo mo julde kisintam won himun o wi der jamma mo lelatul kadir on gokkano watte dum o hani o wada o wi o dunna tefol yafa e lamdo annabijo wi mo bi'a lamdo woni jafo todo jafo da kam ada yidi tefowo yafa
ta Allah ka gafarta
nani mbi'en ano dental chuudi nani mbi'en syndicaji golloji chuudi habar gonde jonde koymo do nder leddi meden Niger e nder andinorde be ngadi wurtinde jeddire wittinde be jama dum watta hano gollobe to suudu habar wittendu maison de la presse do ko yaawi nonni hano dum heydentene don do ko sabi e nder andinorde mabbe kambe faande be kali wiide be jabta han dum watta mum nelgo kelnde filla keydentinal o bureau keso kanjum wari du so do miccito o bureau suudu habaru be hokkobe habandu elli chapande tati e go lewru janvier jabbido dum woni ko ministere hawjinde nder redu leydi na ministre on bien faddi de golle moyti dum wartiri dum bolum fa de pamral heba nani groupement rewbe biteedo kamda gomni modo so wodana rewbe nogay ko wonno golla de mum be rewbe commune do so du ngattana na golle deme kaliji nder no kure tawande kiloji joyi so birde gallure nden to be ngatta golleji ko hejata ko e mabbe ba ko be ngala bawde nana Hadiza Hassan bandi mi yeyewti do mabbe nani ko be pammini
hali masala go min tawra satarma rafidiyam e rafi ar golditirde himbe garayno den on tawanno himbe no nyamodira do diyan da Allah wadi ni min kebi min itti kullede min awi minen gidi min nangane gam minen gidi golliden gantan min kedja koy amin deni balla no hebo jaaki yeso no hebete der leydi yeso balla ko min goni minen gaddana gomnati hautade e bibbe leydi ni woni min ummo min golla gam min durwida e telkaako dum wadi min bi to no wodi min ummo min daro gam min pirta ko e himbe far yewtereji pindinol e ko nandi e mun minen rewbe min tarsinu min golla gam min keba ko min pirti muraduji amin hautade e sukabe amin.
En jatana de region maradi to le no kuro to nimbe mbujata no mbasa kange de kondago le komin modan isa region maradi kasenda numai bengati indermunu le wakatino de gaide to kange wasete pato ino doni be Yusuf mama gouverneur region maradi mbi enje ijama juntatini ko yehi to andi noide nimbe wide ko hokkidu en balde tati ndilla der nokko ko obono ndawadi kettine nane ko famini Mohamed Hassan Mohamed Domaji.
Nous avons un site gardé par les fans.
Mi don godi nokure to kange utete ko joni dubi tati ni ko sogeji kawji nokurne undu fu hadai himbe no garana uta nokurne der guika wakati hawrinde ministrube gadaado jeegom mo lewru janvier dubi ubinaji didi laso e didi lawol hojama hadude utol der guika nokure kondogo e hore hudo mo leydi maradi fu ngirana halande himbe wuro ngon ko wotta utol der guika o hanta kadol utol ngon gam kuje didi wada arande gam fi rafi deynaku nokure non ko sogeji no towa der mun to ngono wadi fu himbe bombe endan no wawi nati der bibbe wurongo gam ba kenga leedi nin sami do wobbe der mun maybe hebama
a yanni bulo monde terrain a entraîner mordom
nani mbien ala jabbi ngal chapande tati e go lewru mars ono bien ano prefet mo departement Ali Bori hano Borgo Ali Bori noni hautade kawjido filla jahangal gomnanti nder leydi Bene e maire mo Bala ville ɓe gaɗi jahangal to enna nder arrondissement mo garu leydi Bene to wolde natuno hakkunde mbi'en duroɓe e remoɓe fa waddi duroɓe hewɓe peroy gari nder gaya. Kettine nane ko Ahmed Bello Kisama, préfet Ali Bori, famine Fadel Alou Domaj.
Nous sommes ici suite
ko waddimi nder nokko woni gam battal e raffinaral ko naati hakkunde nimɓe laatiɗo baddal no wawuno heɓande ɗum mosola. Woɗi garki amin ɗo enda wona warde hitanade nimɓe noon. Min garanana gam jonde jam e potal tabbita hakkunde nimɓe ko wattataɓe leñi joddinoɗi ɗin pamral yeƴito naata hakkunde mum en kadenda. Woɗi min jiɗa kadenda iri ɗum e bandum fillito kanon filla yitol hakkeji nimɓe cuuɗi kiite kam en gatta sariya majjum. Woɗi wiɗago no tokkiti hen waɗede amma e jiiɗan du nder leydi golli rooli gonga soni iri goɗɗum e bandum waɗi ko ɗum heɓanaka mosala fuy ɗum yaawi fillitade.
Ça peut se répéter.
Jonkay sa garta e yewtere men pindinal wuro Karadjia kena kiloji jeetati e horɗore gallure Birnin Gawre nder région Dosso. Ngo wuro du nokku mango heedani harto gattol awatirdi ley département o. Rewɓe wuro ngon no golla heƴorde koye mum yerno Kadi Djibo mawɗo bangere Sambanda laatiɗo du kanko du woni mawɗo groupement suuru mo Kara no famminire Umma Oumaru lamdiɗomo.
Min woni joom ɓangere Sambanda, min woni hoorejo rewɓe, minen gaɗa golleji jungo kewɗi, min jaddodirta nder golleji ɗi min gatta fo wakkati fo nder golle min goni, ngam minen andi golle kan nafata ɓi adama. Nder amin no woodi duroɓe, no woodi golloɓe kaliji, golloɓe jungo e lumoɓe.
Président no inde groupement moɗo o wiite
inde groupement amin woni suuru no waɗa duuɓi sappo e go'o komin cingini na komin bayli talki mum amma inde warde ni min jogi. Min godana rewɓe capanɗe jo nder groupement on amma jon woɓɓe maayi nder amin no woodi dow woɓɓe burtake ngam kulal ceede projet ko woɓɓe miijata no waawi waddani joomum saɗarma. Min woni hoorejo on nde ni mi nani to awdiri lobbi woni miɗo yaha miɗo tefanaɓe mi waddana ɓe ɓe awa nder kaliji maɓɓe. Nde ni mi nani to balla wonno waɗe dow fii durgol miɗo tefonowaɓe. Nde ni fii lumakuɗo noon miɗo tefa balla. Nde ni ɗum wala tiɗalla
ɗuma woni moƴƴereji ɗi keɓuɗo nder groupement o.
Wallahi min nani belɗum mum sanne ngam duroɓe keɓi barke durgol maɓɓe lumoɓe ɗo beltake.
On mbowi heɓude projet mballitiɗɗon dana
Amerika wakiloji na bai kaka
nonnon jatin wakilu leydi Amerika warino faɗo en karra walli min do waddani min moƴƴereji kewɗi ko min belti na ko ni min inditirmo ɗi jo wuro Karra waddani min giriyaji mawɗo kam min kogi kaliya Makka kan no waɗa rewɓe capanɗe nayo gomɓe no golla nder Makka no woodi rewɓe capanɗe nayo gomɓe no golla tamati ndiyam ko konkoji rewɓe no gatta tomati gatta karot no gatta chu no gatta aubergine kahe saladu
igadan karetu asinde kuru
harto hedde durgol ɗon irdam munci ɗiye hen biroto
kurukoywo
fardugol gol no woodi codoɓe ga'i dura no woodi codoɓe jawɗi ko tampintaɓe e dura. Minen gatta daane e hooreɓe ɓe nanganamin ɓe gaddanamin safareji ko wattata e awatirɗin ngam durwida e kulle bonnoji
kansuɓakijinafunfun.
Ɗawanta kibaruji meɗen tili e fulfulde sey lamɗo hettina en jango tomin gaddata o goɗɗi kadi
oɗon giɗi hettinade sigilaji studio kalangudo whatsapp lilde batta kiolo moɗon lamba capanɗe jeetati ɓolum jeegom capanɗe jeetati e jeetati capanɗe joyi e nayyi.